GetAtunes.com.
Freaking beats.
Ivi ndivyo nakalangu kumba, pulikiska na palangu dumba, niza kuza kazi kikosa jikuza chumba. Baby, wandizi zimusa, wakaniga gugon, nungo segerela weka utagu on. Kungonya gila nineo, mami uomba ineo. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua, kuza kuza pele kala. Nilishua na menilishua.
Wani wisiska dozo apa palije cha fiopo wani malango ngono kutoa manyasi wa usoko dola mtima wani amchidira matama kwa nyani nango kusowa ni mamba malungo okama bwela ni mambela fungo ya kusowa ni mamba malungo.
Music at www.getatunes.com.